urakoze Kamili ndi biri kubera muri bibereye muri Zimbabwe muri iyi minsi aho ingabo z'igihugu zafashe icyemezo cyo guhagarika cyo gusaba Perezida Mugabe kwegura kugira ngo bakemure ikibazo cyari kimaze kuvuka amaze kwirukanira Visi Perezida we bigaragara ko ashaka gushyiraho umugore ngo arimusimbura mu rugero rw'itandukaniro hagati y'ingabo z'igihugu n'ingabo z'igitugu ingabo z'igihugu zireba inyungu z'igihugu n'abaturage n'ingabo z'igitugu ziba zibereyeho gusa nyine gutsimbataza ubutegetsi buriho n'umuntu cyangwa agatsiko kari ku butegetsi ni uko umuntu yabisobanura
profesori no muri Zimbabwe niko byari bimeze kuva y'imyaka 37 yose Mugabe yari ari ku butegetsi
niko byari bimeze cyane cyane byagiye bigaragara mu myaka yashize ari mu by'amatora ari mu by'ishyaka ariko ikigaragara muri Zimbabwe wenda icyo umuntu yavuga cyagaragaye ubu ni uko noneho Mugabe yari agezeho mu by'ukuri gusuzugura inzego z'igihugu uhereye ku ishyaka rye agashyira imbere umugore we kubona umugore we ari we wari ugiye gusumba inzego z'igihugu niho hari abagize bati ibi noneho birarengeje ntidushobora kurenza rero bikagaragara ko ntabwo byashobotse cyane cyane ni ukubera ko ishyaka rye rya Mugabe ZANU-PF ubwaryo abaririmo bigaye bakavuga bati ntabwo ntitwatume igihugu gikomeza kujya hasi bigeze ahangaha ngo kigarurirwe n'umugore wa perezida
hanyuma nanone ingabo z'igihugu ukuntu zabyitwayemo naho ngaho twahera tuvuga kuko ingabo z'igihugu ntabwo zarashe abaturage nubwo hari aho mu mateka ya Zimbabwe zigeze kuvugwa ko zifite uruhare mu kwica abaturage nk'igihe mu 2008 Changirai yabaga uwa mbere mu matora nk'igihe mbese muri Matabele Land nabwo byaragaragaye
mbese ubwo ngubwo twavuga yuko ariho muhera muvuga ko ubu ngubu noneho zigaragaje ko ari ingabo z'igihugu koko
ibyo ngibyo umuntu yabivuga icyo gihe cyane cyane mu myaka yashize usanga izo ngabo zagiraga uruhare nyine mu gufata uruhande rwa perezida yo mu gushyamirana niba bagari ubushyamirane hagati cyangwa se ihiganwa hagati y'ishyaka rye n'amashyaka arwanya ubutegetsi cyane cyane ko ZANU-PF nyine niyo yari ku butegetsi mu by'ukuri n'ingabo usanga ni ahanini za ZANU-PF nanone ntawareka kubivuga kubera amateka zabayemo y'imirwano alo uranyumva
yego ndakumva
icyo umuntu yavuga ni uko ubu ngubu ni ikibazo cyari kiri ahanini mu ishyaka ubwaryo riri ku butegetsi ni ukuvuga ryarenze abamurwanyaga ariko biza ku butegetsi ariko hari ikindi twakwibutsa ahangaha mu myaka yashize n'ubundi uzi ko yigeze haba ibibazo bikaba ngombwa ko afurika cyane cyane afurika yose igiramo uruhare mu mishyikirano byatumye ndetse Mugabe yemera kugana ubutegetsi n'uriya Tsvangirai wo mu ishyaka ryamurwanyaga muri icyo gihe naho byari byagaragaye ko ingabo z'igihugu zari zifashe ntiziroha mu ibyo bibazo bya politiki ibyo rero umuntu yavuga ko yari intangiriro ariko umuntu yavuga ngo imbarutso yabaye ko yashatse mbese twabivuga mu magambo make gusuzugura ishyaka akarisimbuza umugore we
hanyuma nanone hari ingero muri Afurika zagaragaye nko muri Mali mu 1991 muri Tunisia mu 2011 ndetse no muri Burkina Faso mu 2014 aho ingabo nabwo zitiroshye mu baturage ngo zibatsembe kugira ngo zikomeze zimakaze umukuru w'igihugu ahubwo zifatanya n'abaturage gukuraho ingabo y'igitugu umuntu yavuga yuko ingabo z'igihugu zifite uruhe ruhare mu gushyiraho mu gukuraho ingabo mu gukuraho ingoma z'igitugu no mu rwego rwa demokarasi muri rusange
urakoze cyane izo ngero ko utanga uko ari eshatu n'ingero nziza mu by'ukuri ntabwo umuntu yavuga ko ntabwo mu izo ngero uko ari eshatu ntabwo abasirikari cyangwa se ntabwo ingabo z'igihugu arizo zafashe iya mbere ngo zivaneho ubutegetsi ahubwo abaturage bamaze kurambirwa ingoma z'igitugu zabasikaniraga nibo bivumbagatanije icyo ingabo cyakora z'igihugu zakoze mu izo ngero rero uko ari eshatu nuko zagiye ku ruhande rw'abaturage mbese nako nuko zanze kwica abaturage nk'uko ubutegetsi bwari bubisabye ahangaha muri mari twabyibutsa ko muri nyine muri 1991 abaturage barahagurutse barivumbura turibuka mu nkubiri ya 1990 mu gihe abantu bahagurukiraga kurwanya ingabo z'igitugu hariho ingabo yari imaze hariho ubutegetsi bwa Musa Traore bwari bumazeho imyaka myinshi abaturage barahagurutse barigaragambya mu murwa mukuru wa Gadugu noneho perezida atanga itegeko nyine ko barasa abaturage barashemo bakeya ariko noneho uwarindaga umukuru w'igihugu warindaga garde presidentielle umukuru w'ingabo zirinda perezida wari koloneli Amadou Toumaniture ahagarika abasirikare ababuza kongera kurasa abaturage arababuza abajeperesi ntimwongere kurasa abaturage abaturage babonye abasirikare batabarashe bahise nyine bahomboka mu mihanda hose biba ngombwa ko ubutegetsi nyine buba buvuyeho muri Tunisia naho niko byagenze muri 2011 hariho uriya muperezida wari umazeho imyaka myinshi cyane Benali nawe abaturage barahagurutse barigaragambya baje kwigaragambya nuko ategekanye n'abasirikare kurasa nanone barasamo bake ariko umusirikare umwe mukuru
nawe ahita ndacyari uwategekaga igisirikare kirwanira ku butaka
uwategekaga igisirikare kirwanira ku butaka yitwa ni General Rashid Amar nawe ahita ategeka ingabo kutongera kurasa abaturage ahubwo zijya ku ruhande rwabo Benali abonye ko ntacyo kurasa nyine abaturage bigaragaza bidashobotse ahita ahunga urundi rugero rwa nyuma wari uvuze ni muri Burkina Faso Burkina Faso mu ntera za 2014 perezida Blaise Compaoré wari umazeho imyaka myinshi nawe yashatse guhindura itegeko kugira ngo yongere yiyamamaze nk'uko bigenda byagenze mu bihugu bimwe nanone bya Afurika dukunze kubibona abategetsi bashaka kwigumiza ku butegetsi yashatse rero guhindura itegeko ategeka abadepite ko babikora cyane cyane abadepite benshi nanone nk'uko bimeze mu bihugu bimwe na bimwe nibyo mu ishyaka rye kenshi n'abadepite b'inkoma amashyi babashyizweho n'umuntu bari bagiye rero guhindura iryo tegeko nuko rero amashyaka arwanya ubutegetsi n'abaturage batabyishimiye bajya mu mihanda ndetse batera kuri ku nzu y'inteko ishinga amategeko baburizamo imirimo yo guhindura iryo tegeko
nyuma baranayitwitse nyuma n'inteko ishinga amategeko ingoro barayitwitse
n'ingoro ingoro y'inshinga amategeko koko barayitwika nk'uko ubivuze nuko nk'uko bisanzwe bigenda rero n'ubundi perezida yari azi ko abasirikari babiraramwe abo baturage bakabica bakabarasa ariko nanone atanze itegeko ryo kubarasa uko babivuga nuko urinda mu by'ukuri abari uriya mu umukoroneri wa rindaga wayoboraga ingabo mwa kiriya gihugu yagiriye perezida inama ati ntabwo twarasa abaturage ntabwo byatugwa amahoro ahubwo wowe zana mwaka we karenge tugerageze kureba uburyo twagira ibyo turengera mu butegetsi bwawe. Yamugira iyo nama undi arahunga, ni ukuri Lieutenant Colonel Jacques Nziga afata ubutegetsi. Ariko nanone abaturage barahaguka baravuga bati ntitwakwemera gufata ubutegetsi gutya, ntabwo dushaka ko perezida tutifuza yashyiraho undi muntu kugira ngo ubusirikare bufate ubutegetsi. Biba ngombwa rero ko uriya mukoroneri yashyizeho ubutegetsi bw'agateganyo, noneho hajyaho inzego mu gihe gitoya, inzego za gisivili, nyuma haza kuba amatora. Aho ngaho umuntu yavuga ati mu magambo make ikigaragara ni uko ingabo, hari aho ingabo z'igihugu zigera zikibuka ko igihugu ari cy'abaturage,
kandi n'abari abana b'abaturage
bakavuga bati turarwanira umuntu uri kwisa abaturage kugira ngo ku nyungu z'umuntu umwe. Kuri ibi rero ni ingero zo muri Afurika, wenda umpaye n'undi munota umwe, navuga ko si muri Afurika gusa izi ngero twazibonye mu bindi bihugu. Natanga ingero gusa ngira zihuse.
Yego.
Urugero rwa mbere nubwo muri Portugal muri 74, urwa kabiri nurwo muri Rumaniya muri 89. Muri 74 kiriya gihugu cya Portugal cyari kigikolonije ibihugu byinshi hariya muri Afurika, harimo n'ikintu ndetse cya Zimbabwe na Angola na Mozambique na Guine. Icyo gihe hariho Franco, ni umuntu wari uzwi cyane wategekeshaga igitugu nawe abaturage
muri Espagne. Aho ngaho Franco yari uwo muri Espagne.
Franco ni uwo muri Espagne, ariko
ubundi ni General Lacazar quelque chose comme ça.
Lacazar nuko nuko Lacazar urakoze. Uriya abantu baravuga bati ariko igihugu kigenda gitangira gukena, bashora abasirikare bakaza mu ntambara muri Afurika, abenshi banazigwamo cyane kuko mwiriya ntambara ari ibihugu bya Afurika, ari ndetse n'ibindi bihugu nk'Uburusiya na Cuba byari bifiteyo abasirikare. Abantu baravuga bati ariko kuki twagumye kohereza kujya gupfira muri Afurika kugira gusa ngo turengere inyungu z'ubu butegetsi. Abasore bato nta nubwo ari abasirikare bakuru bakoze iyo kudeta, n'abasore bato rwose bari mu gisirikare nibo bavanyeho ubutegetsi, nuko barabusezerera. Igihugu nacyo gihita nyine guverinoma nshya yari igiyeho ivana ingabo zayo muri Afurika, nuko bene ibihugu byinshi birimo na Zimbabwe byabonye ubwigenge. Iyo yaje kubona muri za 80, ariko za Angola zabonye muri 75. Urundi rugero ariko cyane cyane uruhwanye n'ibyo muri Afurika ni urwo muri Rumaniya. Muri Rumaniya hariho umutegetsi witwaga Ceausescu, cyane cyane n'umugore we Elena niwe wari uzwi. Umugabo n'umugore rwose bari baragize igihugu akarima kabo ntawuvuka. Mu mahindura rero yabaye muri za 89, cyane cyane Uburusiya butangiye gucika intege, abaturage habaye inzara, abahungu bose barasonza. Abaturage cyane cyane abagore nibo bagiye imbere n'iyo myigaragambyo, batera rwose ku ngore ya perezida, aravuga bati nimutubabarire rwose, nimudufashe, nimworoshye ibintu dushobore kubona ibyo turya, tushobore kubona ibyo duhaha, mwibwira kudukandamiza, nimushyireho uburyo abanzu natwe twagira ibyo tubona. Abaturage rero barabarasa umunsi wa mbere, wa kabiri, ariko bukeye noneho babasirikare bari kurasa barahagarika. Ahubwo baje imbere iyo b'abaturage, abaturage baraza binjira mu ngoro ya perezida, baramufata we n'umugore we baramwica. Revolisiyo yo muri Rumaniya ni uko yabaye, inatuma ibihugu byinshi bya hariya mu Burayi bw'uburasirazuba barakoze mu Burayi bw'uburasirazuba, niho revolisiyo mu by'ukuri yatangiriye, yabohoye biriya bihugu cyane cyane ibihugu byari biri ku Burusiya. Nk'uko bigaragara hano nanone rero ni urugero rwiza rwerekana aho abasirikare bagera bakavuga bati ariko twitse ababyeyi bacu, twitse abavandimwe bacu, umuntu adushuke twitse ababyeyi bacu, twitse abavandimwe bacu ku nyungu ze, kandi nawe azahindukira akatwica. Twavuga rero ko niyo masomo umuntu yavana kuri ibiri kubera muri Zimbabwe, aho abasirikari bibuka ko ari ingabo z'igihugu atari ingabo z'igitugu.
Profesori Noheri Twagiramungu, ndagushimiye cyane.
Nanjye ndagushimiye Thomas.